saare badan iyo barnaamijyo badan oo ku socdaan insha allahu ma rajaynayo in hawl barnaamijyo dagangalan u badan dhinaca horumarinta insha allahu iska bedeli doonto. Wadooyin la dhisaayo jira, qorshayaal maarine oo laga dhiso maalintaa jira, guddiyadii maarine lahayn saare oo dhinacyo fara badan galaha bulshada ku qoyan oo la fogayn sheegay in bay dhow maalin iska talato wadooyin shiiyo walaal waliban horumarinta koronka
bulshada reer baydhow yaa iska talatay wadooyinka samaysada ayte ama hay-adya wadata
maamulka hormuudka mayna caawinahay maan buuxay d b g amay buuxaanu caawinahay iyo bulshada oo waa barnaamijkii maalin dan wadaag mankasaayo qaybtii lamaad maalin wejig lamaad yaa maarina yaa bilaawdahay wejigaas lamaad oo lanka taragalay in laga dhiso maarine buundadan oo kero foga maraas boqle iyo laama maarin halkeyo mutri bare iyo xarunta wasaaradaha maarin yeel la keeni doono marka mashaariicdaas dabcan meen baahan inay sheegaan in dhinaca bulshada maarin contribution iyo wala kahela marka mafadaani keliya in halkeyo mutri bare hoblan in soo gishaga sheega sheegada beelli ku hoji mafadaan bay faanay dadaw insha allah laamiga dowlaha ee maarin la soo geey waana baasa lagu soo insha allah bulshada in qoyd insha allah yar rajeena daa dartii maba guddi lansuubi oo maarine guddi oo heer magaalo lansuubi oo qeybaha kala gadiisan bulshada ka jiran oo nkorid maarine ganacsatada iyo insheegade waxbarashada iyo meeltaas aqoonyahaniinta iyo hooyooyinka iyo qolooyinka maarine guddiga nabadda iyo dhammaan qeybaha ka gudisan bulshada geeka maarine oo ka tirsan taasalanka taragal maarine in geeg beedho lagu hormariyo walaalaan wali mashaariic hormarineed ee lagu gabalan taragal walaa banaanka hadda aada sheegaysa walaada banaan oo la daatiraahay maayo fulgaas ka jira majalaay oo la daatiraa magaalo gudmeya marka mayka malay sheegada hadda tusaale ahaan wada soddon koobiyo dismashaan bilaawna hadda maarina burburintii dareerta dadkii maalin laamiga fjaha beeli banaan banaayo hayaan oo la dhisi doona iyo buundada sanfashadana kinshe oo la dhisi doona iyo wadada hadda maarina oo mbmaasilahnaanti sayadad oo maalin dhisin mayaana fiyaka ku socda nadaafadu may badisan ka dareerta haddii mar laamiga halbowlaha ee siisan dareen may faari korin sheegada jaay may faari koro laama oo qurahood magaalaha saara may faana insha allah in laami maarina fayl oo standard laamiga lanka taragala saariyo fulaana warshaasna insha allah haddana fadhi waa may kajaa waan insha allah waan uga guuleysad ama bileer
jididka ka yaalan magaalada gudaantiye ma magaalada gudidiye marka sin qurshaysin antii sin jaay saartaan mise weliba saari doontana jaay iyo carkaaba
daban magaalo guda may buaha meelo ilagooda sabanaadan ila jiidaaso laameelka dowlaha insha allah may rajaynaada in la dhiso laameel la saara laakiin may kiidinta maarina si shacabka maarine an la shaqay maamulka kiidinta iyo maarine kiidinta iyo si maarine fanlan hel dakhli la haliya may buo iyo kiidinta iyo si maarine guddiga geeka lahaa dhisi oo guddiga meesha lahaan dooraday iyo maana inshaqayn maanbiya inshaqayn insha allahu yaa kiidinta in maarine geeka la dhisi lahaa meel kadan hel baydhow intuna qofa kusugu fadni ama dooka kusugu lahayni siin baargaasan ray dora may buwa umulo kale hamarad hadin dariskan may badiyada insheegada in ardayda iskoolaadka insheegada laamo yaal laameel ka dhisan waana hanti kuraada baron geeka argahaytan may kulamaysay sagaabsha iyo jimisi sagaabka iyo marka may lahaa insha allah wadanka in maarine aldoor iyo walamadeeda ka dhigsata insha allah in dadkan gaarguroon kara insha allah
gudoomiye dadka wadow baawartowi ama bajaajyada magaalada baydhabo weliba ay ku cawdaan jidkan dhexeeya garaashka eco iliba kan bangiga maysin ku qorshaysan kaas
garaash eco kan bangiga mikinshaan insha allah hoosuu maka jeena meelaamiaama rajeena insha allah in dadi somaali wabii lagooda rajeena insha allah
dhowaan jidya markaasi bilaawo ay to intiisin ku samaytan kan ku bilaawdo samafon ilaa markaasi jidka soddonka guryaal iyo markaasay ladudumi iyo inka badanta tuman mitr ilaa intaas ku badan biyahaytan marka dadkaas ka qanacsiyina inti markaas iyo reed inka nagadan
wallahi maasha allah horta dadka oo meel degan eedan amaanana sio maarine awaamirtu maarima afari wadada sodonka meeskiigaase meesta maalimaane baawarto badana transitka oo isuguusho gobolada bay bukool iyo gida ilaa jiiraan ilaa muqdisho la isuguushan iyo maarine ay isticmaalayaan marka si maarine magaalada buuq iyo zaxmiga lankyaraaya may khatar galnay in wadada susuubi ma faahfaahin dhe dadka janiyan magmaanana iyo maanaha marka maamul ku gaarsiin yaa maamul ka badan sangaadana shaqaalaha wadana ka tarbiyo hangaadana inay boodo qidaram jiro gudashii oo ka burburiyeen inta maana maamul oo ka fariin iyo ka baan iyo go'aan ka baan marka de meel raadso shaqaalaha ka maamul kala moojin waana